Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu gya Kampala, Kampala Capital City Authority KCCA, kiweze okusimba ebidduka ku mabbali g'enguudo z'ekibuga mu kaweefube w'okutereeza entambula n'enkola y'emirimu mu masekkati g'ekibuga. Okutandika ne leero, okusimba ebidduka wakati w'enguudo bbiri, Kampala Road ne Jinja Road, okutuuka ku Kitigumu House, kuweereddwa ku njuyi zombi ez'enguudo zino. Daniel Nwe Abine ayogerera KCCA ategeeza nti kino kikoleddwa olw'okumalawo omugotteko mu kibuga.
Wabula kuzi laini bili motoka sobole okutambula obulungi enjuyi zombi nitutaddewo ebifo ebyenjawulo ebisobola okupakingibwamu emotoka ezinaaba zivudde ku bifo bino ku bitundu by'enguudo ez'ebbiri. Ku Dwinton waliyo parking, Station Road emabega wa Nima, tuyina ku Nkuruma Road, tuyina ku Said Bare Road, tuyina parking ez'obwannannyini mu National Theatre mu bizimbe ebyenjawulo ebyetoolo dao awamu ni kalina ya parking eri ku Poto Avenue okumpi n'ekizimbe kya NSSF. Tulabyewo enjawulo ey'amaanyi okuva bwe twatandise enkola eno olunaku olwajjo, nga tusuubira nti omugotteko kugenda kukenderera ddala ku Kampala Road ne Jinja Road